Nangunga minangunga ni mapepe Sikujivunga kaona pisi minilete Nangunga funga ila nagunga muda wote Ni mwakago pandunda fiesta bola sepe Boya mshua vipe, achia sete Atwezi kupokeza na baba isio pepe Ata dunia itashanga, wesi umeniza Itini kwache kidogo changa msheda muto babala Somebody, 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 hater. Somebody, 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 hater. Somebody, 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 hater. Michuki bila sababu huyo ni hater. Somebody, 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 hater. Somebody, 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 hater. Somebody, 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 hater. Michuki bila sababu huyo ni hater. Noga, 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 yoifanye tamkunoga Ukijitoa sana mwishowe wanakuroga Aronga, ronga, ronga, weronga tuanagonga Waonyeshe watu huyu ni wangu taipiwa na shoga Wataka ucheka na buwana wakatari Wataka kuzunguka ushangari Wataka kuchekia vizuru soni na mai wako apite nae Kizembe usikae, tena ujiandae Oga takata, kama unautaka Somebody, 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 hater. Somebody, 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 hater. Somebody, 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 hater. Michuki bila sababu huyo ni hater. Somebody, 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 hater. Somebody, 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 hater. Somebody, 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 hater. Michuki bila sababu huyo ni hater.
Feelings.